Society, and that means you.
Well, tumetoka mbali, still tunapigania mali. Insecurity in my home country, yet na fight Somali. Poverty na gang shot kwa ghetto boys imekuwa ni kahali. Cause tuko handa serikali, kali zaidi ya pili pili, heri humbwa kali. Yezi ni dhuru mahali, nisihone mbali. Wakicheza game chini ya maji. Cause mnyonge hana haki, makamani mstakiwa ndiye jaji. Wanajua tuwezi survive bila maji. Wanatupatia haki za ardhi, na hapa bila cheti ya kuzaliwa. Still na feel insecure. Mi Mkenya mzalendo, boy Kenyan, mama Kenyan, baba Kenyan. Information suffocation kwa hii nation. Reason informers wamekuwa ka criminals. Ya mana parliament wanapass bills and litigation bila kuzingatia rights za mwananchi. Ready to do this equation, hizi organization fake. Juzi let's cast statues of freedom fighters. Kenya tuko free zone, ndani ya prison. Reason ya hizi treason ni poison. Tattoos za chuki wanatukam down kwa simple headlines. Hii nation tunataka change. Generation mentality to erase. Hii nation tunaleta change. Generation memory to embrace. Hii nation tunataka change. Generation mentality to erase. Hii nation tunaleta change. Generation memory to embrace. Painful memories celebrating Shujaa's Day. Imekuwa meaningless kama chozi ya fish. Hawa ni mafisi, tunasahau mbiu ya mgambo. Hikilia kuna jambo, only maskini wanalia kwa hii jango. Tuko under capitalist, hard labor, fake neighbors wana two step kalada. Ndiwa tax guys, ndio rapper. Whereas blanda wana create his society. Karada, cause round hii kompia zina hera. In a specific area, sky human hair. Nani halisema hii hera? Kujulikana lazima huwe na hela. Kuona fahari lazima huwe fahali. Life ya hustler ni kafala. Ndo mana wanataka tuonyeshe mapenzi. After wametuambukiza maradhi, wakatutoroka. Hii nation tunataka change. Generation mentality to erase. Hii nation tunaleta change. Generation memory to embrace. Hii nation tunataka change. Generation mentality to erase. Hii nation tunaleta change. Generation memory to embrace.
Safari tulianzia Kirinyaga, after walitukanyaga, lakini mbona sasa tuwanyanya sana? Siki moja, damu moja. What makers apart ni hizi supporters. What years apart ni ubinafsi, ufisadi, ukatili. Adilini tukipigana konde. Frustration kwa hii generation yanifanya nikonde. Kenya at 50 na still tunatumiwa kana kazi.
Hii nation tunataka change. Generation mentality to erase. Hii nation tunaleta change. Generation memory to embrace. Hii nation tunataka change. Generation mentality to erase. Hii nation tunaleta change. Generation memory to embrace.